Here's another one. 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 Touch, touch.
Kama uamini niko home sema na 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 na
ukiri mi sema
kama uamini niko kofi sema
nikupigia video call
chakupigia video call
nikupigia video call
chakupigia video call
akijua nipo studio hata hisi tu nipo na skate mimi nipo na skate akipigia boss koski sauti za mademu ana catch za mademu ana catch baby wala sitaji kuzima data mana najua nugumbi kitachofata nipo da kumbe nimejiba msata ila nipo kikazi usione na kula bata wewe pige video call niko maskana kula kush siwezi kupokea wanatano na mzushi missed call mbili tu ushaanza matusi
naona uko na mara zako
ukini misema
kama uamini niko home sema na 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 na
ukini misema
kama uamini niko kofi sema
nikupigie video call chakupigia video call nikupigia video call chakupigia video call
upendi ni jomjo usiku sema mgumu kusema unapenda nrudi mapema ukinipigia voice call unaisi uongo nasema ndiyo kuna mademu ila kwema baby nipo kinondo nasema nipo tabata network kwenye foleni na tata ukinipigia sana traflatani kamata
hata kitoka sina dem mini bachela simu yangu imevunjika front camera kinipigia video call hutaniona ukikata ni bata kidimbu si tunashona lazima sim kubwa na washa sim dogo napata missed call kibao za toto kigogo niko home niko chuga nipo da nipo dom hapa na IC napenda by sure kamanda na insure riziki ipo juu napanda na ichukua
mwanza hey ukini misema
kama uamini niko home sema na 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 na
ukini misema
kama uamini niko kofi sema
nikupigie video call chakupigia video call nikupigia video call chakupigia video call baby
unaofia sipo pick call less labda niko chimbo na kuchill on message 63 miss call sikuwa na bando hata sim siku switch on na niki switch on ukwanza kuni call nilipo niku show paka kwenye shaskari ya ko
mwanza hey ukini misema
kama uamini niko home sema na 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 na
ukini misema
kama uamini niko kofi sema
nikupigie video call chakupigia video call nikupigia video call chakupigia video call baby.
Umepige
video call niko maskana kula kush siwezi kupokea wanatano na mzushi missed call mbili tu ushaanza matusi
naona uko na mara zako
laughing.